ZWAP.com.
Dopest, freshest name in the game, ladies and gentlemen. Them care market do. Only job. Yo boy, yo mobs. Let's go.
We saw a man on the web, on a week, I come to man. Baby, Vendela, Paduze. Deep on the Vela, man, no name. We saw a man on Sandela, but to Veva, come back. Bafuna banka le kata eh. Amami kala vela kanyi baka. Baby ni besa wo. Abale tite tuwa me muli siketi yo. Siba siba wo. Baby ni besa wo. Peso kamba sunga wa me kuli bende kapu. Tiwe ni nacho. Chimubili ni dola. Uka samba ni plus. Beauty yako sufo singa.
Dopest, freshest name in the game, ladies and gentlemen. I love that you know that you're beautiful. Confidence in Gabashan and Funko too. Never butterflies, you're more mochin for Montico. How I can't breathe on a Boshiko. I just be thinking about you. That hotel, unless I found you. Kitty J, when I'm around you, beside you, inside you. Mita fewa di pesha. Self-esteem unizale tavesha. She's my piece, ita kampela pressure. Wishe ile langati tuwa wa mulesha. Natural beauty wa gamba. Kaka pita kawama katamba. Wose pachipanda wa magamba. You a baby ni besa.
Abaleti techu wa memuli siketi. Siwa siwa. Baby ni besa. Peso kamba sunga wa meguli beme. Iwe ni nasho, chibu bini ni dola. Uka samba ni plus, beauty yako sufo singa. Baby ni nasho, chibu bini ni dola. Tumafuna na stress, beauty yako sufo singa. Iwe alo, alo.
Fiuta bati ile langa. Biti yako feka ile landa. Awe sula koneni weli landa. Ewa nakasha batunga twala kunganda. Umufi ashamo na mufi chikombola. Atinga tau kwetesha salamu kongola. Awa na siri asati mwana watibiali kama kava pavembuto usuma webo kasombola. And she carry herself like a queen and she is one. Where is the lord of the ring when you need one? She say she want a gentleman, ya could be one. Basikiriti ni kubeti monga be one. Elo hii beauty wakamba. Kaka pita kavama katama. Wose pachipanda wa makamba.
You a baby ni besa. Abaleti techu wa memuli siketi. Siba siba. Baby ni besa. Peso kamba sunga wa mekuli pembe kapu. Iwe ni nasho. Chimubili ni dola. Uka samba ni plus. Beauty yako sufo singa. Baby ni nasho. Chimubili.
Apachano chavuta na magelo pa manje wa funta. Bleaching ikuzola mafuta, but not you.
Iwe ni nacho.
Wena bambo ende anakunganga. Apa manje vose vavakanga. Iyo tupi si jimu inapanga. Baby bauzi.
Iwe ni nacho.
Ulo libe na make upu. They can't compete baby ati shut upu. Wabafe weka takwaba na back upu baby.
Iwe ni nacho.
KMP worldwide. Kabundi kapish. Chwe mpala chawa nyama. Dopest, freshest name in the game, ladies and gentlemen. Mr. Stash in this one. Yo boy, yo mops. Kandeka. Mr. Sean Kester, what up? Uri Jabba.
ZWAP.com.
Iwe ni nacho.